Jobe 36 verse 1. U-Elihu waqhubeka wathi verse 2. Ngihlalele kancane ngiyakubonisa ukuba ngisanamazo okumela uNkulunkulu. Verse 3. Ngiyakulanda kude ulwazi lwami, nginike umenzi wami ukulunga. Verse 4. Impela amazo ami awasiwa amanga, unawe ophelele ekwazini. Verse 5. Bheka uNkulunkulu unamandla, kepha kadeleli muntu mkhulu emandleni okuqonda.
Verse 6. Akenze okubi omubi aphile, kepha abampofu abanika ukwahlulelwa.
Verse 7. Akabuyisa amehlo akhe kwabalungileyo, kepha ubahlalisa namakhosi ezihlalweni zobukhosi, baphakame kuze kube phakade. Verse 8. Uma beboshwa amaketanga babanjwe ngezintambo zokuhlupheka. Verse 9. Uyababonisa izenzo zabo neziphambeko zabo zokuthi baziphakamisile. Verse 10. Uyavulela indlebe zabo kulayo, asho ukuba babuye ebubini.
Verse 11. Uma belalela bamkhonze, bayakuqeda imihlaba ebuhleni, neminyaka yabo kukho okumnandi.
Verse 12. Kepha uma bengalaleli, bayakuphela ngenkemba, bafe bengenalwazi. Verse 13. Abangesabi ngenhliziyo baqongelela ulaka, abakhali lapho ebabopha. Verse 14. Bafa besebasha, ukuphila kwabo kube njengokwezifebe zethempeli. Verse 15. Ukhulula umpofu ngobumpofu bakhe, avule indlebe yabo ngokuhlupheka. Verse 16. Yebo, ngaye kuvusa ukuba uphume emlonyeni osizi, uye endaweni ebanzi lapho kungekho kunyinyeka khona. Kunone okubekwa etafuleni lakho.
Verse 17. Kepha ugcwele ukwahlulela kwababi, ukwahlulela nokulunga kuyakubamba.
Verse 18. Xwaya ukuba ulaka lungakuvusi usashaywa, ungachezubiswa ngobuningi bamakhlawulo.
Verse 19. Ukukhala kwakho kungakusiza ukuba ungahlali usizini, nazo zonke izikhwepha zamandla akho na.
Verse 20. Ungafisi ubusuku lapho abantu beyakususa endaweni zabo. Verse 21.
Xwaya ukuba ungabhekisi ubuso bakhe bubeni, ngokuba ukhethile lokho kunokuhlupheka. Verse 22. Bheka uNkulunkulu uphakeme ngamandla akhe, ngubani ofundisa njengaye na.
Verse 23. Ngubani omisela indlela yakhe na, ngubani ongasho ukuthi wenzile okubi na. Verse 24. Khumbula ukukhulisa izenzo zakhe abahlabelela ngazo abantu. Verse 25. Bonke abantu bayazibona, abokufa bayazibuka besekude. Verse 26. Bheka uNkulunkulu uphakema simqondi, umumo weminyaka yakhe ayinakuphenywa. Verse 27. Wenyusa amathonsi amanzi, abuye awathulule njengemvula enkungwini yakhe. Verse 28. Amafu awenza ukuba aconse, awathele phezu kwabantu abaningi. Verse 29. Ukhona ongaqonda kwenekeka kwamafu nokuduma kwedokodo lakhe na. Verse 30. Bheka, uyasakaza ukukhanya kwakhe ngakuye, uyasibekela ubuphansi bolwandle. Verse 31. Ngoba ngalokhu uyabahlulela abantu, aphane kakhulu ngokudla.
Verse 32. Uyasibekela izandla zakhe ngokukhanya, akuyale ukuba kushaye isigcibisholo.
Verse 33. Umsindo wakhe ulanda ngaye, oshisekela ububi ngentukuthelo.